and I know me by my government. Name, she wanna know everything from where I sleep to where I lay.
Yeah,
and I like
ashanza maswali ka 50 eti nina rap ka 50 anataka tuende candy shop anadai nini ndani ya wiki yake kuna wiki ka 50 acha na ni miss kila wiki sweet kama sweet sio uongo na ni mada kisiri anafanya nina scene na enjoy kwa siri lakini chini ya maji anafanya ninazama kwa scene bana feel Johnny kani na win akiride and I ride ka whip anafanya nina fall so deep hey nisapea yeye jina ID nasikia kuita yeye my queen.
She wanna know me by my government. Name. She wanna know everything from where I sleep to where I lay. Amini mix kasembe kunikoroga anajua lingo vile mi uroga kama lesson anadai kunisoma toka ndani giza alidai kunijua na after rain ana ride mashua mami ako blessed ame blossom ya maua mami ako blessed juu anani uwa na mi na uwa easy beats go hard talking na she can't close her lips kama fine pe kwa hand on her hip mami ako blessed juu anani uwa na mi na uwa easy beats go hard talking na she can't close her lips.
She wanna know me by my government.
She wanna know me by my government.